nangon nomi Senegal natnomi l'école ina moji kadi be jogino sehilabe hew min gonno ko hedde 14 almud dudangal ina sadi sedo min kala ton ko fulani e faraise sedo min golli e kayitaji e selat min bindi e dow level min bindi e dow level gol e kaye min badi hisa e min bindi kongudi to lady swiss angala sarate hande min binda kala ko woni e kayitaji min buri yide windude e kayitaji.